tena ta bukshinda la chaku kila sijui bora tapa kulala umbani matanda buyi mendo amefanya utawala na mjomba panya ele riziki yake ya sara kwacha kwacha na kwenda na kwenda sija kubali kudanya ingo maisambi na ndoto za linache sija penda sija penda aliyekupa kigonde mieta nipakumbe nipate ntoke patupu
kawaida yo
siku nzima ni ambulie buku usiniulize na ishije mjini
Napamba
Nyokote machupa ni uze siso
Napamba
Hata kidanga jamani ya cheni
Napamba
Iwe kondaka ubungo migo migo
Napamba
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 Mama mkubwa la mkuu Adija Kopa Boss de la boss Mama Dangote
Majiamdimu
Mungu wangu baba 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 Zitikie dua zetu waja pate magari 6, 8, 7 Tuwe Gucci Fendi na mi Prada we
Acha kumwela Mungu habaguya na wapa hadi gedere Wewe Ela Chafuta ela Chawela Kugara huwata kueshi mumbele
Nipate
ntoke patupu Eti siku nzima ni ambuli ya buku Usiniulize na ishije mjini Nyokote machupa ni uze siso Hata kidanga jamani ya cheni Iwe kondaka ubungo migo migo
Mikono juu, mikono juu, mikono juu Wapambanaji mikono juu, mikono juu, mikono juu Sasa usimcheke aloshindi ya chunga
Aliyekula kala
Wewa biriani shibe ile ile
Aliyekula kala
Marage robo gali kilo kumi
Aliyekula kala
Atikula pizza baga shibe ile ile
Aliyekula kala
Mama aliyekula kala
Aliyekula kala
Aliyekula